abasajja abafumbo balaba babanja bannaabwe ebiseera nga ate abamanyi talina gyakutwala babeera baagala bakazi baabwe naye nga beefuula mbu bakazi baabwe batuddewo lw'abaana okimanyi teri musajja mufumbo ayogera nti mukazi we bali musanyu
tekiriyo buli omwaga
mukazi munnange zekola siina mirembe waka era nzula munnange okuddayo nsula kutebuke
naye ngaonesawa zolina okukomaze
n'okuddayo nzulayo lwampaka era munnange tondaba wano ayomba n'atikkula n'obusobya n'obulwako gwekimanyi abaana ewaka be banzijulira emmere
taba mmere tweyagula n'ebisenge nsula mukyabagenyi